nagaan keenya sanaa ga'u hordoftoota sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo raadiyoo akkasumas televiziyoona saatelaayitii itiyoosaat irratti as waashingtan diisii irraa kallattiin kan isinidarbu sagantaa afaan oromooti. guyyaan har'aa jimaata 19 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 19 bara 2014 keessummeessituun keessaan Antuu Jibee Horaati. Oduu gabaastonni naannoo addunyaa irraa gabaasaalee nuuf ergan akkasumas asirraa kan qindeessine qophii keenyaadhaaf qindeessine irraa oduutu dursaa jaallannittan sin dabarsa. kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. daawwattoota keenya amma oduudhaaf gara jaallanneettan isin dabarsa.
attam ooltan oduun har'aaf qabnu kunoo itti aanaa muummichi ministeeraa fi ministeerri hajaalaa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin kaleessa galgala jila addaa kan Yuunaayitid Isteets Jeefrii Feltmaan waliin dubbachuu isaanii waajjirri dhimmootii koominikeeshinii mootummaa kaleessa galgala ibsa baaseen beeksisee jira. ibsi kun akka jedhutti shoror keessaa akka ta'e hiwaat wajjiin duulli waraanaa gaggeeffamu haalatti dhaabuun danda'amuu fi yaadi Ameerikaa maal akka ta'e Feltmaan kan dhiyeessan yoo ta'u obbo Dammaqanis ejjennoo Itoophiyaa beeksisaniiru jedheera. balaliin gargaarsa deddeebisan gara buufata xayyaaraa Kombolchaa fi Laallibalaatti akka gaggeeffamu kan dubbatan obbo Dammaqan gara Tigraayittis konkolaataan gargaarsa fe'an 367 akka seenaniif eehamamuusaa ibsaniiru jedheera. dhimma lammiiwwan Yuunaayitid Isteets guutummaa Itoophiyaa keessa jiranii irrattis dudubbatamuun ibsameera. mootummaan shoror keessaa jechuun kan ramade TPLF bulchiisa naannoo Amaaraaf Afaar keessatti haleellaa itti fufuusaa gama gargaarsa dhala namaa fi diinagdeen badiisa guddaa geessisee akka jiru akkasumas miidhaa qor qalbii waan geessiseef jecha bulchiisa naannoo lameen keessaa ba'u akka qabu obbo Dammaqa Mokonnin Jeefrii Feltmaaniin hubachiisuu isaanii ibsa bayirraa hubatameeraa jedha Mallaskaachoo ammaa Finfinneerraa gabaasa ergeen. gama kaaniin dubbiimaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii jilli addaa kan gamtaa Afrikaa Olsheegun Obasaanjoo fi gaanfa Afrikaatti jilli addaa kan Yuunaayitid Isteets Jeefrii Feltmaan kaleessa Finfinneetti deebi'uu isaanii dubbataniiru. Ambaasaaddar Diinaan waaltaa dippiloomaasii kan yuunivarsiitii hawaasaa keessaa eebbisiisuuf achitti kan argaman ta'uu Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa beeksiseera. hojjetoonni tokkummaa mootummootaa kanneen Finfinnee keessatti hidhamanii turan keessaa jaha gadhiifamuu kan kamisa kaleessaa ibsan dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Steefan Juurik garuu kanneen biroo shanii fi namni maatii isaanii ta'e tokko ammayyuu hidhaa keessa jiru jedhaniiru. yoo xiqqaate hojjetoonni tokkummaa mootummootaa fi firoottan isaanii 16 gara jalqaba baatii kanaatti kan hidhaman yoo ta'u dhalattoonni Tigraay hidhamuun bal'inaan gaggeeffamaa akka jiru gabaafamee jira. gosa irratti hirkachuun tarkaanfii fudhatamu kun haala jiru hammeessuun daafoonsaa gara haala biraatti geessa jechuun isa dubbataa turreetti nu geessaa jedhan kan waa'ee dugugaa sanyii ittisuu fi barreessaa duree tokkummaa mootummootaaf gorsituu kata'an waarimuu hundariitu. hundariituun ibsa gaafa roobii baasaniin haala Itoophiyaa keessaa gada deemaa buluusaaf yaaddoo qaban irra deebi'uun kan ibsan yoo ta'u gosa irratti hirkachuun nama hidhuun itti fufuu fi hojjetoonni tokkummaa mootummootaa akka ta'an dabalatee dhaloota Tigraay irratti hidhaa gaggeeffamu balaaleffatan. kutaan sun hokkara gosaa gidduu seenuunsa gara dugugaa sanyiitti geessuu waan maluuf hatattamaan tarkaanfii fudhatamuu danda'u marti hojiirra oolee daran akka hin hammaanne ta'uu qabaa jedhaniiru. gosa irratti hundaa'ee hin hiine kan jedhu poolisiin garee TPLF isa mootummaa Itoophiyaa waraanaa jiru kanneen deeggarantu hidhamee jedhee jira. ministeerri hajaalaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Bilinkan kamisa kaleessaa biyya heddumina uummata ishee fi michuu jabaa Ameerikaa ta'uun Afrikaa keessatti beekamtuu Naayijeeriyaa seenanii jiru. Bilinkan Afrikaa keessatti imaltuu guyyaa shanii saganteeffachuun isaanii rakkoo Itoophiyaaf Sudaan keessaa hammaataa yeroo jirutti jedha gabaasni Sindii Seen ergite Tuujubee dhiyeessa.
roobii darbe guyyaa ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Bilinkan Keeniyaa seenan. humnoonni naga eegumsaa hiriirtota mormii farra fonqolcha mootummaa Sudaan kaartuumiif magaalaa lakkuusaa Omduraam keessatti dhukaasa bananiin yoo xiqqaate namoota 15 galaafataniiru. erga onkoloolessa 25 waraanni aangoo mootummaa Sudaan qabate as guyyaa hookkarri hamaan itti geggeessame ture.
ministrichi dimala innada wonna sani guyala mata nigeria abuja ke satgege sanitti ho karasan balale fataniru
the military must respect the rights of civilians to assemble peacefully and express their views and we continue to support the demand of the sudanese people
civiloni nagadan wolgani yada sani akabsatanif waran mirgasani kabaju fi qaba ugani civili bakkatakadebiu minichi ministera abdullah hamdok angot takadebi anif kannen ergan kololis digdami shani qabe hidaman akagaddi saman dabalate fedi ummat sudan qabu deggeru ittifufna jedan funqolchi motuma sudan kesaf lolli ethiopia kesa innada wonna blinken guyota shani agenda isa ijo kesati ambassador chiduranif imma afrika tana ministry imma alakataan johnny carson radio sagale america fakka ibsanit imal blinken arditit tigegge sanif michota walin wa esrne democracy baballachu diba gochun sani murtesada jiran
well the upsurge in military coup d'etats across africa is very disturbing and very worrying democracy is under threat across the continent but let me say
africa gutumma kesa fonqolchimotumma hammata ademun kanama jequf yaddesu demokrasin arditi kesa balarajra ragalen filannu martinu kanaka ababe kama afrobarometer jedamu bra argame akamulisut lamiwan africa gutumma arditi kesa motumota demokratowaf akheri eyamutti filatametu filannu saniti jedan blinken abuja kasena niyoto kallatti duman president muhammadu buhari walin jeqamaf imoti mirganama akasumas hariro yerod erab biyota laman giddu ture cimsu ilalchisudan mareyachutti senan united states africa teesuma lafashen iban siyasa irragau abachu akka qabu cimsite kan amantuf akka ardi siyasa kesatti qoda gudda gumachitutti fudachu qamna jechudan blinken enna abuja kesatti mamata bulchinsa biden africa lalchise qabu ibsanitti dubbataniru china maqa'utun ayn blinken united states arditti irratti danta qabatama kan argamsiisan ifaf fedi irratti kan undai wali galte bu'uram somaf wali akka galtu wada senaniru imam mata united states africa ilalchise qabdurat le blinken jumaat harra abuja ke satta sa irga dagese sani bod gar senegalit imalani jiran inna kenya ke satronit blinken ho kar ethiopia ke sa kadabat shoroke summa somalia ke sat duluf sudan gar motuma civili takacet wamiche dabar saniru
Sharor keessata ta'uun kan isaan irratti muramee fi mana hidhaa eegumsa jabaa jala jiru kan Nairobi keessaa wiixata darbe kamiin liqan namoota sadii deebisanii qabachuu isaanii aangawoonni Keeniyaa beeksisaniiru. Kunis jiraattonni namoota shakkisiisoo ta'an naannoo isaanitti arguu aangawoota naannootti ega beeksisanii booda. Miidiyaan Keeniyaa akka gabaasanitti jarreen sadeen Somaaliyaa dhaqqabuuf yaalanii karaa gara gaarrisaatti geessu isa kam akka ta'e namoota gaafatan. Namoonni shororkeessummaan irratti muramee hidhaa keessa jiran akkuma hidhamtoota kabiroo hidhaa keessaa miliqanitti dhimmisaa ilaalamaa jechuudhaan abukaatoon dhimma heeraa Baab Kaangii beeksisaniiru. Dilbata darbe hidhattoonni poolisii waraanaa Burkinaa Faasoo irratti aleellaa gaggeessaniin lakkoofsi namoota du'anii 53 ga'ee jira. Ministeerri koominikeeshinii kabiyyattii kamisa kaleessaa akka jedhetti poolisii waraanaa 49 fi siviiloota 4tu maaddee poolisii waraanaa biyyatti kaabaa jiru keessatti haleellaa dhaqqabeen du'e. Biyyattii waggootii darban 6 hidhattoota garee Islaamik Isteetii fi Al-Qaayidaa akkasumas shiftaa naannoo irratti duula waraanaa gaggeessaa turte keessatti namni lakkoofsaan haganaa yeroo du'u kan jalqabaati jedhameera. Kanaaf jecha pirezidaantiin biyyattii aangoo akka gadhiisaniif qeeqxoonni gaafataa jiru. Ka dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan pirezidaant Joo Baayideniin dhiyaate baajata hawaasummaaf dhiyaate ka doolaara tiriiliyoona 1.75 manni maree bakka bu'oota ummataa biratti sagaleen kamisa kaleessaa kennuuf ture jimaat har'aatti bulee jira. Kunis rippaabilikaantichi hoogganaa garee sagalee xiqqaa qabanii Kevin McCarthy haasawaa sa'aatii 1 eega gaggeessanii booda. Deemsi sagalee kennuu kun duraan kamisa kaleessaa galgalatti ka saganteeffamee ture yoo ta'u kunis waajirri baajataa kan koongirasaa baasii ramadame akka beeksisu kan demokiraatonni yaada giddugaleessaa qaban baruuf barbaadan sana booda sagalee kennuuf ture. Garuu deemsi sagalee kun hanga jimaata har'aa ganamaatti akka turu ta'eera. Oduu namaaf qabna.
ከዳውት አጅርተን ሰገሌ አሜሪካ አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከለቲን ስኒ ዳርባጅሩ ቆጲታን ተጨና ለብሲኔሮ ሙደማ ኦጂረ ኢርገ ኦሌ ቦደ ሂዳን ጎሰረቱን ዳይ ግጌ ፈማ ህንጅሩ ጀቹራን ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፌደራላ ኢብሳር አከነን ሃሌጃ ትጋፈተማን ኮሚሽኒ ኮሚሽኒቻ ኦቦጄላን አብዲ ከሱማ ራዲዮ ሰገንጋ ፊፍ ዴቢ ግጌ ሰኒን ቆረናሌ ግጌ ሰመራ ከንቲን ጀራን ኢብሳኒሩ አከለብሲ ሰናት ቆረና ግጌ ሰመን ነሞን ሄዱን ሜሻ ወራና ሴራን አላ ዩካን ጎቸባ ዲሳ ሜሻሌ ደግሩ ጀረመን ተዋና ጀለ ኦልቹ ሳኒ ዱበተኒሩ በሬሳሙ ሜቶኩማ ሞቱ ሞታፍ ኮርሳ አዳ ዲመዱጉ ጊንሰ ሰኚ ከታን ዋሪሙ ንዴሪቱ ኤንገደብ ሰከነኒን ሆጀቶታ አባተ ሳኒ ደበሌ ጠለቶኒ ትግራይ ሄዳማጅሩ ጀቹዳን ጎቸ ሳኒ ጭምሰኒ ከበለ ልፈተንታው በኤክስ ሳኒ ትራን ኦቦጄላን ሃውስ ሲሱን ፀሃይ ዳምጦ ፍንፍኔ ራጋባስቴቲ ኩኖ
ሆገናን ኢሞተ ኮሙኒኬሽን ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፌደራላ ኦቦጄላን አብዲ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲፋከብሰኒት ኤርገለብሲኒ የሮሙደማ ረኮነገኛ ቢየቲቲ ኡማሜ ፎጂረ ኦሌንስ ሰከተንሳ ቢየቲ ከስታይ ሰሜን ኡሜሻለ ወራና ሄዱን ተአተማኒሩ ጀደን
ቁራኖ የካፌሰት ሜሸወና ተሳካን ካፈማኒ ክላሺ ባይንሻ ቡተሚቶኮ ሽጉቲ ዲበለማ ኩሰገሊ ሜሸወን አዳዳ ከንዱበታፋጣን ሜሸወን ወራና ሜሸወን አቀዌ ተለተዳ ኩሰጅቱ አርገሜ ካምብራ ፈንጂወን ኩሰጅቱ አርገሜ ቦምቢን ኩሰጅቱ አርገሜ ጥይቲን ሜሻሌ ወራና አዳዳ ኩሙቁጠኒ ፊዲበሸኒ ፍሸንተሚ ሸገንቱ አርገሜ ካርታ ሜሻ ወራና አዳዳ ዲዲተሚ ሸንቱ አርገሜ ብቻ ወራና ከንቲን ቀበተን ቀበኖሻ ኩመሸኒ ዲበለማ ተመቱ አርገሜ መነጽሪን ድሬ ወራና ሶቶሜ ተርጎት ወርገሜ ሬዲዮ ወልቁንም ኪፖ ከን ቲንጉዳን አፈተሚ ለመት ወርገሜ ኮምፓሲን ተቆጥ ወርገሜ ካርታን ሎራፊት ፈየደምን ተቆጥ ወርገን
ኤርገለብሲ የሮሙደማ ሆጂር ኦሊን አስ ሂዳን ኩታለብ የቲ በከግራግራቲ ለሚሌረትራ ወተማጅሩ ሳበረት ከንጥዬ ፈቴረ ከንጅዱረትስ ኦቦጄላን አካዘቹ እንደብሰኒ
ሰበቶ ኩረት ዮኪን ሰበለመረት ሰበሰ ዲረተን ሁንዳዬ ወንኒ ገልሜ ያካ ኩረቱ ነሞኒ ቱዋኖ ጀለ ኦላ ሰበት ግሬ ቁፋንቲ ሰበ ኦሮሞ ቁፋንቲ ቤኒሻንጉል ኬሰ ወሪ ሉልቲ ወሪ ሉሉ ጅራ ወረሰኒኒስ ጋምቤላ ኬሰ ወሪ ሶቹ ኩሊዋን ሰበቶ ኩላለቱ እንጂ ከሚች ማል ደለጌ ደመሌ ኦሮሞ ተይፍ ነምን ይነ መሂዳ እንጂሩ ኦሮሞን ባኢቱ ደለገቴ ነገር አመነገላ ጅራ ከመበዲ ቀቡቱ ቀበማ ጅረመሌ ነመ በዲን ቀብን ማል ጎደኒ ሸበርፋደኒ ህወሀት ኬሰሌ አከሱማ ትግሬን ባኢቱ ፍንፍኔ ኬስ ጅራታ ነጋ ሁጂ ሳኒ ደለገቻ ገረ መናትቲ ገላ ጅሩ ነምን ሳንቱ ቀኤኑቱ ጅራ ኩኒ ሁጂ ፕሮፓጋንዳ ሶባቲ ወኒ ጎደሙ የያከ እንይ ተለገ ማሊን
ጣቢን ስለሚሌ ተአተመኒ ማን ሄዳከ ሰጅራኒ ነያዲስ ራጅቹዳን ካን ኮሚሽኒ ምርገነሞማ ኢትዮጵያ ኢፍሰባሴ ቱሪረት ኦቦጄላን አከዱበተኒት አመት ረኮን ኢታ ምርገነሞማ ህንጅሩ ጅረን
ኦሉላ ከና ጉምባጌቱ ፖሊስ ረት ዲማጅራ ምርግነመ ተኮ ኤግረሂ ደምስ አከዱርኩኑ ወያኔ ወጋዲ ደሚቶር በጉቱ ማከላዊ ከሰቲ ነማ ሚዳ ቱርቴ ካሉ ከቡርቴ ካነር ከሙራቱ ተሰን ወነ ከሲ ወኒ ተለገምጁ ኩናማ ከተለገማጁ ያከነሚቾ ጀቴቢ ረጋይት ዲያት ረጋ ቴክኒኪ ረጋ ታክቲቪ ረጋ ነማ ዮኪ ረጋ ዶክመንት ያደዳ ከነቆ ፈርት ከኑን ዳይመለ ነምኒ ነማ ሰዳች ሲ ዮኪ ነማቱ ተርካም ፊቱር ዝብረተ ፖሊሲ
ኮሚሽኒን ፖሊሲ ፌደራላ ምሴንስ ቦርዲ ቆረኖ ራዊ ለብሲ የሮሙደማቲ ከንጀራን ሆገን ሲኩን ሆጂሌ ቆረኖ ከይሰትራ ወተመን ሐለቀ በተማዳን ማልፈካታ ከንጀድ ወሊን ሆርዶፍ ናጀቹን ኢብሰኒሩ
ቆረኖ ያካ ኢረቲ ሚኒስቴር አቃቲ ሲ ያባለንጋ ፖሊሲ ፌደራላ ለራለ ምሴንስ ወሪታን ቡድኒን ዳበቴ ኡፊሳቲ ቆረጆዳን ወንታ ውጂገርመሌ ኢንቀምኒ ከንራው ወተመዮ ጅራቴ ይህዋን ሰኒን ስሬ ሱራ ሀለ ሰኒን ቱጀተማ ከይሁስ አዋጂ ከና ወሊ ቀበቴ ዋን ኢንታኒ ወኒ ደለገም የውጅራቴ ከና ቁረቴ አከስራውስ ጎራ
ሰደስ ሰገል በረኩመ ለማፊ ቁዳ አፍሪት መነ ልቡማ ወሊ ገላ መነ አመንታ ኦርቶዶክሲ ተዋይዶ ናኑ ኪሎ አፍሪት ከነርገሙት ሰከቴንሰ ታይ ሰሜን ረሳስኒ ኩመቶኮፊ ድበሰዴቲ ኦልተው አርገሙ ወሊ ወልቀበቴ ዲሞኒ መርሰዴቲ ሐዋሱ ማረት አመንታ ወሊን ወልቀብሲ ሱዳፊ ያለም ፍዳተመ ሂንቀቡ ጅረን ኦቦጄላን
ቻከር ፖሊሲቲ ኢኑቲ አመንቲ ከሰንሴኑ አመንቲኒ ሱከሰንሴኑ ከናጉ ወነ ቺገሰት ሜሻ ነ ቺገሰ ተበነሱኒ ሜሻ ኤይዶ መን አመንታ ሰኒ ፈየቱ ሶንታኒ ሜሻ ጉርዳ ወራና ቆሩ መለ ከንገርቴ ግሩፒ ዳኒ ቲሎ ለመለ ኩኒ ከንዱን ፋቲሚቲ ዱንታዮ የሮ ሁንዳ ኤዶ ዲሳኒ ፈየደምኒ ሜሻ ከናቁ ሰኒ ካውዳ በላ ወመሰራንጋውዳ iddoon isaan hin fayyadamne tokkoyyuu akka hin jirre nutti mul'ise. Kanaafuu kun mana amantiitiin wanni wal qabatus hin jiru.
Gamabiraatiin har'a hojii eegaluusaa kan ibse boordiin qorannoo raawwii labsii yeroo muddamaa haala itti labsiin kun hojiirra oolaa jiru waliin wal qabatee dhiittaa mirga namoomaa jira jedhame kan haasa'amaa jiruu fi dhiyeessii deeggarsa namoomaa irratti xiyyeeffannoo kennee akka hojjetu ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Hordoftoota keenya amma immoo qophii keenya torbanii qophii labataatti ceena.
Kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffatoota keenya qophii labataa har'aa keessatti gaazexeessaa hojiiwwan walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessa jiran irratti hojjateen badhaasa adda argate wajjinan turtii godhe. Gaazexeessaan kun waa'ee hojii isaa bu'aa bayii inni arge akkasumas immoo obboleeyyi isaa lama hangafti ogummuma kana keessa jiran akkamitti akka garana seenu akka isa onnachiisanii fi isa jajjabeessan irratti waan nutti himu qaba. Obboleessaa lamaan kana keessas tokko dubbiseera. Qindeessee anansanii dhiyeessu ani Tigisti Gammeeti.
Maqaan koo Soolan Gammachuu Kollii jedhama. Kan hin dhaladhee Wallaggaa Aanaa Diddaa Keeramuutti ijoollummaa koodhaaniin gara Finfinnee dhufe.
Soolan gaazexeessaa viidiyooti. Firiilaansarii jechuunis gaazexeessaa miidiyaa tokkotti oduun daangeffame miidiyaa adda addaati hojii isaa dhiyeessu. Hojiin isaas kanaan dura maddeen oduuwwan akka BBC, Aljaziiraa, CNN fi Fiyoo irratti dhihaacha turuusaa ibsa. Gabaasa kibxata darbee sadaasa 16 badhaasa ittiin argate immoo madda oduu AFP'tiif hojjete.
And the 2021 Rory Peck News Award goes to Soolan Kollii for the cost of war coverage of Ethiopia's Tigray conflict.
Kuni moohun isaa waltajjii magaalaa London keessatti qophaa'e irratti oggaa himamu. Badhaasni damee oduu kan Rory Peck bara 2021 Soolan Kolliif gabaasa gatii waraanni nama baasisu jechuudhaan walitti bu'iinsa Tigraay Itoophiyaa keessa irratti hojjateef. Soolan qophii deengaddaa irratti qaamaan argamuu baatus gama viidiyootiin Finfinnee irraa hirmaateera.
I feel so proud to have received such a prestigious award.
Gaazexeessitoota guutummaa addunyaa irraa hirmaatan keessaa cuunfamanii gabaastota gara xumuraatiif filaman faayinaalisti jedhaman sadi keessaa tokko ture. Tokkoffaa ta'ee badhaasa maallaqaa akkasumas immoo geeba fudhachuudhaaf garuu yaada ilaalaa.
Immoo awaardii kana nan argadha jedheerree baay'eetti ekspeektin goone maalifee namootni wajjin dorgomanii yeroo sanatti dorgomanii namoota baay'eetti waan gaarii hojjetanii waan ta'eefi gaaruu gargaarsa waaqayyoodhaanii moo ergameera jechuu danda'a.
Baay'ee gaariidha. Egaa amma gara hojii keetiitti hoo deebine hojii. Naannoo Tigraay keessatti walitti bu'iinsa ture yeroo waraanni godhamutti dhaquun hin danda'amu waraana booda wanna ture keessattuu miidhaa inni namarraan ga'u. Ijoollee maatii akkamitti waraanni akka diigu hojii agarsiise natti fakkaata an hojjechaa turte. Naannuma san dhaquun waraanni yeroo ati jiraachuu baatellee naannoo sanitti argamuun kutannoo akkamii barbaada?
Bilbilaanis haa ta'u karaa adda addaa namatitti waa tokko yoo sirra geerre karaa itti kominikeeti gootota karaan tokko yoo hin jiru. So riskii guddaadha kanatti fudhattee deemtu lubbuu kee irratti jechaadha. Egaa animmoo maalidhaa akka gaazexeessaa tokkotti carraan kun deebi'ee akka hin dhufne nan beeka. Waggootan 10 booda yoo kanatu hin gabaasiin hafee baay'eetti hin gadda jedheen ofitti hime wantoota uumaman kana. Bakka sana deemee namoonni kun maal argaa jiru maal keessa dabaranii kan jedhu gabaasuun irra jira jedheen ofii murteeffadheen.
Wanni ammas naannoo Tigraay keessas ta'ee naannoo Amaaraa keessatti walumaa gala wanni argitee fi wanni ati daawwattoota keenyaaf hiruu barbaaddu wanni sammuu keessa hin banne.
Egaa baay'ee wanta nama gaddisiisuun argee keessumaatti gaafa maayikaadiraa deemuun. Namoota du'anii leeffi isaanii gaggatamanii faffaca'ee dhalli namaa fakkiitti waaqaan kan uumame gaafan argu baay'een gadde akkasumas immoo namoota firoota isaanii ijoollee haadha abbaa obboleessa dhaban bo'oon gaafan argu keessi koo baay'eetti miidhame.
Ambiraan Soolaan, walitti bu'iinsa kanaan dura hojiiwwan maalirratti xiyyeeffachaa turte? Firiilaansariidha jechuunis miidiyaalee adda addaatiif hojjetta malee miidiyaa tokkotti daangeffamtu. San dura walitti bu'iinsa kana dura hojii akkamiirratti xiyyeeffachaa turte?
Akka firiilaansarii tokkotti opportunitii adda addaa sii dhufu embrace gochuu sirra jiran biizinasii akkasumas jijjiiramoota adda addaa biyya keessatti uumamanii miitingii adda addaa wantoota baay'ee daayivarsi ta'e irratti kan hojjedhaa ture. Kanaafi wantoota naa dhufan sana hojjedhaan ture.
Amma gara badhaasichaatti yoon si deebise badhaasa kana fageenyas ta'u hirmaatteetta irratti.
It is a testament that my efforts have succeeded in shining a light in the middle of information blackouts and making the voice of Ethiopian war victims heard across borders, knocking on many doors and touching many hearts.
Dubbiin achirratti goote si baay'ee cimaadha. Walumaa gala wanti sun akka dura jedhe dhiibbaa inni hawaasa irratti diigumsa hawaasa irratti lolli waraanni fidu irratti dubbatte maallaqaanis hoo ta'ee wanna argatte himuudha fedhii kee hoo ta'e ammas immoo hojii kee irratti bifa kanaan hojii fuulduratti hojjettu irratti dhiibban yookaan immoo wanni inni si dabalu maalinni?
Awwaardiin kun humni koo wajjin kana fudha. Kana booda akka awwaardi winning joornaalistiitti lakkaa'ama jechaadha. Qarshiinsaa baay'ee tun taaneyyuu garuu immoo rikoognishinii sanatti naaf waan guddaadha jedhee yaada. Gara fuulduraatti egaa carraa naabana jedheeni yaada. Maaliif ree awwaardiin kun gaazexessoota addunyaa guutuu jiranii fuulduratti iddoo guddaa kan kennamu waan ta'eefi iddoo adda addaa bakka carraa adda addaa namoota adda addaa wajjin baruu opportunitii gurguddaa naabana jedhee yaada.
Karaa biraatiin maatii isaanii keessatti hojii bifa gaazexeessummaatti seenuudha. Soolaan nama sadaffaadha. Angafti angafa Soolaan gaazexeessaa Zalaalam Gammachuu immoo duraan VOA'dhaaf Finfinneerraa gabaasa dhiyeessatii ture. Obboleessi isaa angafa Kumarraa Gammachuu gaazexeessaa viidiyooti. Madda oduu Rooytersiif hojjeta.
Maatii maan keessa jirraa hojii joornaalizimii keessaa akkuma silaa obboleessi koo Soolaan dubbate obboleessi keenya Zalaalam Gammachuu gaazexeessaa beekamaa. Innis yeroo keessumaatii yeroo TPLF aangoorra turetti nama aarsaa baay'ee kaffaleedha. Yeroo sanatti waa'ee uummata keenya keessumaa yeroo bosonni Baalee gubate fa'aa sana haala cimaadhaan ture kan inni gabaasaa ture afaan Amaaraatiinis afaan Oromootiinis. Sanaa booda dhiibbaan baay'een itti baay'innaan innis biyya gatee deeme. Animmoo sanaa booda Associated Press kan jedhamu televizyinii keessan hojjechaa ture achi beetan Reuters keessa kanan seenee Reuters keessa amma gara waggaa 10 achi keessatti egaa dhugaa dubbachuudhaa fi hojiin keenya wanta lafarra jiru facts on the ground kan nuun gabaasnu eenyufi waan ogamu miti garuummoo wanta fact on the ground waan jiru yeroo gabaastu waan biraaf oogdu waan itti fakkaachu uummanni itti fakkaatu jira. Amma yeroo kanatti dhiibbaa cimaatu jira haalli gaazexeessotaaf jiru haala bareedaa miti. Haa ta'u iyyuu sanuma keessa nuti amma waan dhugaadhaaf ta'u waan dhugaadha jennu uummata addunyaaf baasnee dhiyeessuu irratti dudduubaan deebinu kana keessa aarsaa baay'ee baasuun ni jiraata. Garuu egaa nuni dudduubaan deebinutti ma fuufna.
Ergaan ati dargaggoota gara hojii gaazexeessummaa dhufuu barbaadaniif namoota gaazexeessummaa hawwan keessa jiraniif dabarsitu?
Gara gaazexeessummaa deemuun dhufuu namoonni barbaadan dargaggoonni barbaadan hundumti isaanii jalqaba fedhii keessa isaanii ilaalanii achii boodammoo isa barbaadan sanarratti waan isaan baasisu hunda baasanii ordofuutu isaan irra jira jedhee yaada. Achi booda waa hundi sirraa deema. Yoo ta'e jaalala qabda ta'e yoo wanta sanaaf hin dhimmita yoo ta'e karaan kee sii qixxaataas si sirraa deema.
kayo sani kana galmangau dafi karrito ko yo sandide karrabra banani saqani yalu na wano bolesi ko argate baye akka obolesatti miti akka lammi oromotta akka lammi etiopiatti miti akka gurracho tokkotiyu wanta no bonzura namota faranjota baye ojin addunyati ojinini mormo walqabetu moye gafarufu baye nuti wano bonsu qabura wan namatti toluda
haye ulfaadda ega garafunduraattis badasa baye sinunduma fu hawa nagatti
dabanni roypek ogota digdamin shanan derbanif gazetestota akkuma solan biyyota adda adda kessatti addunya ratti jechuda freelanceri ta ani hojjetani fi hoji cimatae addunya bran gahanif bekamti qarqar samallaqa akkasuma simmo lenji adda adda kennu dan bekama
qopilla bataan harat muramer turban mata dure birati walti debina ani tigiste gammeti nagahan
tiansine ibsa gulala kan imammat united states calakisu sinif esina
presi walamni fi of dande yujetu motumma itgafata magochu ango seran ala gargara mu fi malamaltu masatilun ummani ode fanno gargachusa mirkane sun gargara biyota kan heddu keset gazetessoni gabasa diesani yujech hokkara fi datu samudat wala bumman yaado fi ibsachuu sajedu rattirkachuun hoji gaari gazetessoonno jetani fudatama kennuun badaasi nobel kabarana odu gabaastota lama jechuun maria risa biya filippinsirra akkasumas dimitri moratov rasharra dadabbi fi sodato komale dugaajiru faana bu'uun waan gabaasaniif badaafamani jiru angon seeraan ala gargaaramuu fi malaammaltummaa gaggeeffamu hordofuudhaan saaxilanii iftoominaan hojjechuun akka jiraatu gaafatan miidiyaalee walabni akka jiraataniif jabeessanii kan hojjetan yoo ta'u humna isaaniin afaan qabsiisuu barbaadummoo dura dhaabbatan riisaa fi moraatoof akkuma waayiloota isaanii gaazexessoota ta'an ka biroo dhugaa jiru gabaasuuf waadaa seenaniif jecha gatii baasanii jiru sodaachisa dhaabbataa dararaa fi doorsiis akkasumas adabbiin seeraan alaa kan irratti qiyyaafate yoo ta'u keessumaa muraatoof waayiloonni isaa ajjeefamanii jiran gaazexessootaa fi hojjetoonni miidiyaa oguma isaanii hojiin waan agarsiisaniif jecha qof sodaachisa doorsisaa fi hokkara irratti raawwatamu yuunaayitid isteets ni balaaleffatti sodaachisi kun kan heddummaatu mootummoota daangaa ofii darbanii kanneen teeknoolojii dijitaaliin gargaaramuudhaan quunnamtii gaazexessoonni qabanii fi eessa akka jiran faana dhahuun akkasaan malaammaltummaa fi cunqursaa mootummoonni geessisan hin gabaasne danqu miseensonni pireesii waan hojii isaanii hojjetaniif jecha sodaachifamuu dararamuu fi haleellaan qaamaa yookaan hidhaan irra ga'uun qabu gaazexessoota irratti miidhaa qaamaa geessisuu doorsisa gama marsariitiin irratti gaggeeffamuu fi seera duratti doorsisanii dhiyeessuu akkasumas dhiibbaa dhaabbataa dhaqqabsiisuun miidiyaa addunyaa afaan qabsiisuuf tarkaanfii fudhatamu yeroo kamiyyuu caalaa amma dura dhaabbachuu qabnaa jedhan dubbii himaan ministirii dantaalaa yuunaayitid isteets need piraayis miseensota miidiyaa fi walabummaa pireesii dabalatee bilisa ta'anii yaada ofii ibsachuu daangaa tokko malee hojiirra akka oolu gochuuf akkasumas kanneen miidhaa geessisan itti gaafatamatti akka dhiyaatan gama gochuun yuunaayitid isteets hojjechuu kan itti fuftu ta'uun beekamee jira riisaaf muraatoof akkasumas gaazexessoonni akka isaanii kanneen biroo addunyaa irratti bobba'anii jiran dhugaan akka injifatu gochuuf toora jalqabaa irratti hiriiranii jiruu ka jedhan pireezidaant joo baayiden anaa fi ummanni iddoo hundumaa jiru yaadaaf hojii haaraa gaazexessoonni gumaachaa jiran ni dinqisiifannaa jechuu isaanii gulaalaan har'aa ibsuun yaada isaa xumuree jira
kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteets calaqqisu ture
gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii nigusuu taamree piroodiyuusarii keenyaa tigist gammee miidiyaa hawaasummaa qindeessi